nawantiri yande joni tani min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde kori jamone modon simana amadou janganta habaruji di enda region agadez jahangal député be leydi almanji gon tawaton enda faawara jondo fille ko ndartu himbe imminaabe do kangeji jaado himbe ujunaaji ujunaaji dillo warde agadez banda nonni fespa ko wono hono batu kollol ko ndartu silman leydi afrika ndon e hore mum to enda wagadugu debbo goddo tawdaado duubi chapan enay didi kandu tawama no maayi wi amadou kondam bi yiko gorko wono tuume kan wari mo nonni fa hande ni yewtal men pindir sido kalangu do filla suuma yere tokkube diina almasifu kenyan ko suuma yernde fuddi be gadandu kondan balde chapan nay be ciumo on nana on paama ko dum wonani nonni wontiri député be leydi almagne no ngoni e der jahangal to enda agadez nene ne kaydu iluki nene kenyande endam be jeyi be jidoydu e horebe wuro ngon endam ciagal mum be jehi hono to ete OIM kamono fedde le dunia hawjide fille ko ndarto hibe dille wambe leydi e leydi don enna du konna ni kambe himbe leydi almay be endani be jewutide himbe ben endam do fille ko ndarto sakullaji ko ta e munu se tan kitne nanen goto e député almay be endan ko halani Musa Mamman.
Wir sind heute Vormittag in Agadez gelandet.
Min gari subaka o Agadez, min kaldi e gouverneur, ko reejo sawortebe leydi Agadez, maire wuro Agadez. Gadam min jeey ton biro fedde OIM, fedde hawjine fi ummotobe leedum e faaleede yasin. To min jewtidi sukaabe hewbe andube huune fu ko tawa der fi ummade leedi mum faaleede yasin. Dan sukaabe be gaddama do Agadez faabe kore wuroji mum. Min kettina kebe be kalani min torraji iri iri dibe ji. Min jaran hala mabbe kadu ton der suudu deputebe leydi Almay kan wala ko be gadanaka hana rewbe ben tan bader worbe ben wadi be himbe gom jani do mum en wobbe uddama do fewre wobbe gattama golle sembe sembe ton der leydi Libi wobbe na ko sarobe mum en jobi cede ko be jofa
le familien in der Lage waren geld zu zahlen
fan to enda agadez hecci kenyan noga e jetat lewru fevrier wonno nyalande hokkande hono fille ko ndarto himbe wombe do kangeji jaado ni enna tawe dilli nokko enda lumoɓe kañe wasoɓe kangeji ujunaji e ujunaji kae goni ko dilloy ton enda ni jaado warde har agadez ɗum du kondan ni hono laatidima hono fawarjo ndu hono sattormaji mawɗi yaade e hoore ɓe wongo enanani Moussa Mamman watni e ndeɗo yewtere do majju
ellu jahangal ngal ministre kawjiɗo filla basol arzuko ley leydi waɗi kamɓe hooreɓe région mo agadez ley nokku to kange wasate jaadole jeɗɗire wittire nde ngam andinde nimɓe e maɓɓol nokkure nden ɗon to waɗi ko nokkure nden nimɓe puɗɗi no dirla hemu ko watta loreji sappo ko watti nimɓe ko watta keme tato warde le gallure agadez yimɓe dilluɓe ley nokkure nden no tawa le saɗorna kettine nane ko ɓe mbi
yimɓe no kewi saɗorna woɓɓe keli woɓɓe no garbina ko ñaame wala baani gaari goto o heɓatako min gaɗa hano himɓe ujunere waddaɓe woppa ɗo nder huɓerde yurumene fuu wala ɗatoru duuɓi mum laso e goɗɗum no garbina iɗum semtini yimɓe eyta bi'a no ballirte keto wuroji mum en amma bako nemu hepporiɓe seyni ɓe naati siire ɓe garbina
gouverneur région mo agadez biteɗo Sadou Solokem holli ko maɓɓe nokkure to kange wasate jaadoɗo wona ɗum jutannon kano gam heɓa ɓe moƴƴintina nokkure nden non
il s'agit d'un déguerpissement
umminol noon denigol timminama to sigila kesogom wattete wasoɓe kange ɓen kokkete lawol wartude ɓe jaara yeeso golle maɓɓe amma sey to ɓe kumni ɗereji gon gam hannden ɗuuɗal maɓɓe gala ɗerolgol hokkata neɗɗo lawol wasude kange nde gonga himɓe jiɗana ni pondita golle
ɗenfande
nokkure to kange wasate jaaɗoɗo no maɓɓite horeɓe commune mo agadez on ko ƴi laabi gam renude gallewre nden e ɓiɗɗa bonɗako kamɓe goykaji
nawantiri caggal majji on ɗumin andina o fanatende agadez wuuro wiyetengo arlit kañum du heɓi hono jogor ndiyam ko wiyete chateau ɗum enda ɗum du kondan ni illude gallurde joɗɗina dow laatake huɓere mawde illu hitaɗtemedjeena e capanɗe jeego e jeenayyi ko wata duuɓi capanɗe nayyi e jeego ni enda ko arlit on enda ni no woodi ko wiyete superfecture ɗum enda ni hono ndiyam ɗam enda no woodi saɗɗorma sanne ɗum waddi ko hande nde enda ni mosolo waɗi yerno maire arlit on enda mawli Abdourahmane Haliri o wi muradu ɗi fuu gasi honni endam
min jetti Allah kolliɗo min kantol ñebbi sato ndiyam laatiɗo tawdimi e saɗorma ndiyam leggal lure allitinam ñamey sarusi kawjiɗo fi ndiyam o no ɗon siryo e wadde hawrinde maɓɓitol puɗɗol gollal sato ndiyam o sato ndiyam mo arlito no joɗanto mum hunde taarifi gam kam woni arano leggal lure o illi duuɓi lasoji ɗiɗi e ɗiɗi warde hannde ɗo yaadi seeɗa du min jarowa ndiyam sato amin halal hunde noon ko tampinomi de gomnanti wallimi tawi du min kaalino dow fi majjum ko watta tawe ɗum heɓanama dabare hande ne ɗum heɓanama mosola ɗo yaade balɗe seeɗa du min keɓa ndiyam amin lobban jarteɗa
alhamdulillahi munshiga hañi samus
o wonno maire mo arliti wakkati mo bandiraɓe amin ɓe radio mbiyeteɗo kawsen fm haaldi e makko neldi min ɗo studio kala nanni fawarjo ni luumo kollol har filla ko darta kulle jeeyaɗe demal e durgol e kullantereje nafirteɗe e nder laddeji no woni e hoore muɗum no fuɗɗurno ilu hecci keña ni endan golleɗi no kena gaɗa rewɓe laatiɓe golloɓe sanne sanne ka endu konnan gaddi kulle mumen laatiɗi konnan kulle noon jeeyaɗe e ñamriji e kullantereje jeeyaɗe e leydi meɗen bonƴitaɗe ɗum waddini komi jeyto ena min jewdi mbiyete madame Boubacar Hadidja Thiouso laatiɗo ka woni hoorejo hono fande ni feddetede potal torodi laatiɓe ka endu konnan gaddena ko wiyete ñiri on famina en fawwoɗa
ñeeri omon mbi gam yimɓe fo andanani ñebbe e maaro hooƴe ñebbe on watta watta maaro o tawa du neɗɗo no wawi yaari ɗum ndi ko watta hano ñebbe on e maaro on hawtontira waɗa hano alhaali lacciri fa hen ayi hano sat ormo komin ketta kan woni min gala guineji ko gollata e sembe amin ni min goni min gada komin gatta fo e sembe noon dada machine noon tila seeɗa min ummi fa doñere ga anduɗo torodi kay seeɗa neɗɗo ummi doñere yaro fa torodi ko niko tawa fayhin torodi wala ba hiite min golliditana e panneau solaire on ɗu hokkata min hiite séchoir on ɗuuɗa sene tila seeɗa min gollidi e nangue a heɓa andal sanne e jahangal ngal
nawontiri a gaccaka sanne ɗum wona Hadidja Thiouso caggal majji joni ɗumin andina on debbo joni duuɓi capanɗe nayyi ɗiɗi debbo ɗo dewlanoma kano o tawaka e suudu hannde nde enɗa omo tawlade koɗa ɓiɓe ɗiɗon ɓe o rimi kanno woni ko tawa a talata ƴaɓɓiɗo o enɗan no maayi e nder suudu muɗum ndennene kaydi konna ni dow yeruno bandi ko gorko haaliri o wi oɗo debbo ni mi tumama ko ɓiyi ko kañum woni ko warimo kanko debbo on enɗan joni oni haala kano woni e juuɗe policiɓe tawete PJ caggal majjum suka makko miijaɗo kañum warim odu kondan kandu no joga ɗum wonno ko fawar joni kettine nane hono bandi o gorko o debbo maraɗo ko haalta ɗo filla seedeji ɗi Adama Dawaci noddimo e callalol
illu ala ngal ko wiya suka debbo gon wurtodi e makko min pukaki artino on min jeeyi commissaria mo francophonie on ɓe kokki kan talkur jarumiri commissaria central kamɓe PJ e sarusi kawjiɗo to passeport on mbimɓe ko wuuro makko o tawa o dillida atalata on himɓe mbi suudu makko ndum fuse ndaare min kayne jami to télévision mo duniya gaɗoymi yewtere dow kalkol makko min ɗenimɓe duniya gonno gara ko mawniraɓe an pusuɓe suudu makko ɓen gari tawi o mayile suudu makko to ɗum kale jungo policiji woni alma min jeeyi fuu alama ko o warano deyi ƴiƴam tawama no wurte hunduko makko kamɓe kine makko illu ko may ɗon yiyane policiji ɗi gari ɗon ƴewtini nokkure nde e nimɓe fuu tawaɓe ɗon ɓe jara PJ ƴamtina moyno fuu ƴamtina illu alal ngal na ko ñandere may ɗon yitano jonɗo policiji ɗin ɓiyi ko tuumi waɗi ko paddimo
isogani sikka gitkine gayi
nenne yerno mbirnoɗon yewtere nde ɗo Adama Dawaci woni ko hoƴitinde e oɗo bande gorko neɗɗo mbaraɗo o fespa kodu ka wonno har filla ko darto hono battu kollol silman leydi afrique ko wonno watto henna wagadougou no woni e hoore muɗum wakkadi mo kalten o filmuji leydi niger ɗiɗi jeeyaɗi e filmuji jaraɗi joyɗi enɗa hollama le balɗe ɗe film goto wita kena delou gaɗoɗu ka won souleymana mamman nonni fande film ɗiɗa ɓoodu konɗa aicha makki waɗi ɗum o inditiri ɗum lekki ki wala ɓiɓɓe ndene silmaji ɗiɗo ɗiɗi fo hollama Abba Thiar du kañum woni neɗɗo laatiɗo gaddanomi habaruji min studio kala gudɗo enɗa hara hilata sumana haaldi e makko o holli ɗum no woni to ɗum tawa wakkati mo kalten o
mardi un des films très attendus
atalato film mabbe leedi niger domuno jewude biiteedo larbre sans fruit moy sama ci wadi wattama dum do arande mudun ni e wattede le nokure wi'etende sine narewa na ko antode film on ko antuno do nimbe buri mintaji tati e kelle alle e weltare hande dum min jewi filmuji kon amani biden do min darde film biiteedo zinaria moramatu keita bi leedi niger wadi fa hande du kollol filmuji na don wade kan woni iri komika luma kollol filmuji leda afrika mabbe tingo illu altino amma dun du hana tendeje den funo gam tendeje mabbe duda ba ko dun du tendeje kewde pedade no dom toni do wawi yade yamoyde habaru filmuji kollade ni kanon kulle chonne tede hewa don sanne dum du woni gaccion den kay fuddan non pijo kollol filmaji kolede afrika gina
le balbutiement pour l'instant d'un marché international de films
nomantir kollol gongol do filla ko darta kulle noneji kanyi e mbi'en du konnan ni hono gadul nate hara filla ko darta sinugol kanyi du konnan ni wadama do enda ni di gal nyemeyi hono fawar jondu sudu finatandu leedi amerik tawan do enda dun du konnan ni ilujo faya jeddi lewru ngon e der mum do enda himbe no mbawi njade yewa kulle ngada de enda hewbe du konnan do nja no darwa der majjum bandi mi jalla maryama kandu konna yehi yo wi nani yewtande o wartiri bandra ne firsi fulfulde
yungi shinga kambe katlen stafor kambe woni rewbe dido wadobe sini e noneji jabe leledi america jodi be len yame hitande ni gam yidde mabbe wadde gollangal wakati fu debe kabi lawol fu be ngada dum be ngattana kulle latide de nimbe teddina sane heba tedda e nimbe yungi shinga kambe ka haje mu fu wadana e jole leledi gonde der tenera den o yatare e mondaro wade fero makko
famu fu le voye il y a un
do natal gal no wodi lekki e cene ano no gondo o don giira dum do maggal lekki ki no tindinore am min e hore am kulal tawangal he am gongal no hada kam yaade do ciene de denne o don andi ko wadi mi wawa yehi
prendre pour quelle raison
Kathleen Stafford kando yurmende rewbe wonbe no barto e gollal baadeji be velimo sanne
on voudrait le meilleur monde pour son enfant
wodi ni neddo hidani bi irni he bandum woni do rewbe be no golla sanne gam mo inde burnam mabbe ibe kambi suka giɗaɓe maɓɓe wakkati fuu iɓe nder gollal ɗum woni lawol noɓe keɓirta ɓe gaɗa ɓurnan maɓɓe
mari kazande goto gaɗo nate e noneji ley leydi niger wi'i golle maɓɓe kamɓe ɗiɗo ɓe wooɗi sanne kano o yi'i hana ɓiɓɓe leydi niger gartiray ngal gollal e hakkilloji mumen
non wattir seydi jottoɗen jokka e yewtere men pendinol himɓe tokkuɓe diina almasihi fuu kañum en du keña won ko fuɗɗi suuma yere muɗum en waɗore balɗe capanɗe nayyi geñande enda ni hew mabbe je potto e julude mawde wonde zongo do enan gallu ñeme Jean Baptiste Kafando goto ardu mabbe no andinan en dum woni koro suma yernde
le carême veut dire 40
suma yerede suma yere balde la soji didi gam Isa al-Masih ko fudda golle mum wadana balde la soji didi jam e nyaloma o muddu o gam siriyade hore mum do wodi wi obe der balde la soji didi de fu min ciriyoto ko amin kile tati min nyamata der nyaloma amma min nyamata tew keme nay min nyamata der nyaloma keme nay de min mubande wakkati fu gam walloyde talkabe wobbe bi'a demi burodi min nyamata der nyaloma min paddo kundule amin e nyoore fewre jancore kulle de fu no tawe sumayere dum wadi ko de wi'a lawol badade Allah no hani wi'e ko neddo wodi fu feccide wobbe denne de balle de kuubi boka kato acci to himbe bi usay sumayere tan dum wadete
après 40 jours on doit poursuivre
namantir oustaz Halidou Yaya kandu goto e horebe dinal islam kandu holli wiide hono sumayere hunno ko lati halama e lay dewte fu
Le jeune musulman, c'est un des cinq piliers.
Soumayer, hunde non kotawa, le kule joyde al-silama gal yamti, kondarta du farchallal bani adama yade jonde lobere. Soumayer, kamwani faddo nyamte jarte illu fajiri sayi janki nange. Edura du hadde horemu e hunde fu, nangude fajiri fayoto januki nange. Mamad sallallahu alayhi sallam, vi iko chuma ki hunde non kowalata neto farlawal arzuku, edu faan tawe bandu abani adam fu. Sumayer no wawi hoƴede an hunde ko jangino warta jangina himɓe jonde nder jama'are kan woni tawe joom en jawdi no wawi joɗade nder talkaɓe ɗumɗo no wawi hokkude ɗum callal e jonde lobbere Mahammad sallallahu alayhi wa sallam wi'i ko nimɓe acca haɓo e haalaji ɗayɗi tono to du toñe kasin sumayere no jangina himɓe no mbawi tokkirde ko kisa haɓo
donc les jeunes nous enseignent aussi la prévention des conflits
do sumayereji dini woni ko habaru mi fulful tili sen elen jonkam o lede hetne jango tananta habaruje fulful de studio kalango assalamu alaikum banata jamali.